Lego. Black on black. Check your phone. Bring that out there. Salanation. Uyu mwana sayopa. Tatina wakalamba. Nzenu munga ninjoka. Begins at home. Ichalo chuama na forte. Isunge mushe ukote. Uilave fila ndo mufyash. Nangu ya kusareza pandansh. Baka 6am tipacha. 6pm mbena tibwacha. Bamona bote baikasha. Chalo chitecha kwa ngasha. Meno bakula nchani ivoli. Shiva tuka ushoka kula lui. Uyu mwana sayopa. Tatina wakalamba. Nzenu munga ninjoka.
Watch my story chat. My iron enzena ba young Dangote. Alaji, abenzena fimaf. Kutumira phone wa mami njeria. I'll come tomorrow. Ajina nguchabuiza. Tia, pani ofuta ini mananika dipira wa mami. Uyu inangwa kambapo no kambapo munzaka. Tine sibanga iso noesa. Nangu ni mafunde ya mene awe atichanchanya.
Wala wa mafunde na kausha. Wafika mukalale wacha. Wala woku sapika kwacha. Ngaba fola kunganda tabaya. Madamu alila na tabadia. Jebele yo ine Maria.